Eduardo Dene, Eliambara Regional Referral Hospital, aliawandise abaana kinana mu musanvu abazaaliddwa mu Uganda oli sekukkolo era ng'omuwendo omunene bazaaliddwa nate ku lunaku lwennyini olwa sekukkolo. Omwogezi w'eddwaliro lino Hanson Kagure agamba nti abaana 22 bazaaliddwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwa Desemba ate 25 ne bazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 n'26 Desemba ate 15 ne bazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwa Desemba. Kagure era yagambye nti abaana bonna ne banyaabwe bali mu mbeera nnungi ddala era ng'abasinga basiibuddwa dda. Abazadde aboogeddeko ne Radio West basiimye omutonzi olw'ekirabo ky'abaana be bazadde mu Uganda alyo lya ssekukkolo.